to us, and I'm pushing on my mevo. Do mention a fast, say nango shake, I'm sick of. Try shake a hand one part, quack on me to level. Quit a one but sex a babo, baby, man, I wevo.
Spendi kubona kikwita, spendi kukono kitik.
Spendi, spendi.
Bilo menono na pita, na like my picture kwa insta. Hashtag physically, physically. Na trendy kwa Twitter.
Trendy.
Hard tack, jivin jali na we physically bila shida. Mtani, mundo maringo na vunja mashingo na dato no sudu. Bacha mwezio silalimi lango vazi utangatwa na umbu. Na sijali ya kisemo melisha limpota ni vyema mgenipa na juju. Wangwata mponjo kichaka na kata tu fasta ujafata tu do. Mwazo menteka umeshika nilibeti na mkeka ujachana. Kileta mapeshe za ntesa ntapiga takwenda kijeshi. Mtoto wa macho kodo badala kuhaso wa mafogo. Nakoma na wako uwa mgongo na kushika papo kwa mikogo. Nakupa show show. Haina chos, haina dwans, haina goes, haina guns, haina chos. Wendo wangu manzi joe. So just slow come advance ya promote alikuwa saibani ya nani mtani ya natisha. Fananisha na ule falafani boro cheno picha. Na kondo msada gani zaidu shamba tu kwa kiju. Mina bamba kama hivi, na tamba kama hivi. Suzi fambo kini ganda sito tanga tanga mchizi. Spenda kisema na bati kwa nawe, wanache ni nawe. Wanosema na bati kwa nawe, ni wazi ya wataki ni nawe. Ya kwa mbangi smati kwa nawe, sisteki kwa nawe, sisteki kwa nawe. Unifanya ni happy, ni msafi, ni kwacho, nataka mpagawe.
Nawe, nawe. Tuko pamoja, talk a long time. Na mina with you, baby, can't lie. Mina with na miki watch your body, no, no. Na miki watch your body, no, no. Tuko pamoja, talk a long time. Na mina with you, baby, can't lie. Mina with na siku tukisema bye. Tanumiza medulla. Kikutaka sema no. Baby, be my love. Milele utakwa nami yan milele bila hope. No, no. Tuko pamoja talk a long time. Na mina wivu baby can't lie. Mina wivu na miku watch your body, no, no. Na miku watch your body, no, no. Tuko pamoja talk a long time. Na mina wivu baby can't lie. Mina wivu